Bula, wanangu wanavuta, masera wanavuta, machizi wanavuta, mademu wanavuta, ona wanangu wanavuta, masera wanavuta, machizi wanavuta, mademu wanavuta, Moshi. Demu wangu analijua vibe jamani nikivuta nikikosa ntadata ntakuwa fala teja teja siwezi teja teja wa Moshi teja teja siwezi teja teja wa Moshi Moshi
Kili kilusho natuwa Moshi Boda boda iki wake natuwa Moshi Kabila la wachaga natuka Moshi
Mbona mbio, siyo bongo tu Paka mbele na siyo mbele paka bongo Usaki wa bongo, wa bongo, wa bongo, wa bongo, wa bongo Unapino nikicheka, we Moshi gazabu Wapi wisikani Direct
Vuta basengi ya kati We kama unawasha basengi ya kati twende We kama unavuta basengi ya kati We kama unawasha basengi ya kati twende Chapu chapu mama Kata fasta fasta Chapu chapu dada Haka haka Chapu chapu mama Kata fasta fasta Chapu chapu dada Haka haka Chini chini we dada unacheza chula Juu juu mafuzi unashika wala Chini chini we mama unakata chula Nyuma nyuma mwanangu unashika shanga
Wee Umesikia Mji unahitaji vurugu Mji unahitaji fujo bwana Asake we bongo We bongo we bongo we bongo we bongo we bongo Wanapenda nikicheka Vurugu
Sio vurugu, sunajua mjindo huu
Uchizi tu